byose ebyame bikuli mukubanga ebyome bifuge kubole omutima go bwe kukusalira okukusinga
yeyitu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go buli muntu akebere mumutima gwe alowoze ebyame bikuli mukubanga ebyoge bifuge kubole omutima go bwe kukusalira okukusinga
yeyitu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go omuntu omuyalota ngagenze mukulu naye mukiro kyekyo yasanga ng'ekkulu likuma butiribiri kwalika emiryango ena kajikuma bamalayika bana buli mulyango gwetuukangako nga waliwo ekibuuzo kyalina okwanukula malayika asooka yamubuuza ky'omukyala n'abaana bo manyisa obanga bayinza okukusemba kugenda mu nkulu ekyamazima kiri nti ono yali munnaddiini nnyo ng'abawaka tebayinza butamusemba kugenda mu nkulu buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyange bikuli mukubanga ebyobye bifuge kubole omutima go bwe kukusalira okukusinga
ebintu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go owokubiri yamubuuza jaba krista yo mu kanisa yo manyisa obanga bayinza okukusemba kugenda mu kkulu ye yaddamu ndamanyi nnyo tize mu kanisa ndi mukadde mulamba nolwekyo tewali kubuusabuusa abakrista yo bansemba nnyo buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyame bikuli mukubanga ebyobye bifuge kubole omutima go bwe kukusalira okukusinga
ebintu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go netuka ku mulyango gwokusatu akuuma n'amubuuza tibaliraanwa abo bali wosula manyisa obanga bakusemba ekituufu mu birabwako baliraanwa nga bamusemba nnyo kuba bulijjo yalabikanga ng'eddiini yamunogaana nnyo buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyame bikuli mukubanga ebyobye bifuge kubole omutima go bwe kukusalira okukusinga
ebintu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go mutegeze obange kulolisanira yasirikane yennyamira nnyo bwe yatunula mu bulamu bwe nga mu bikyamu bye yakisa abantu teyasobola kulimba mutima gwe buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyame bikuli mukubanga ebyobye bifuge kubole omutima go bwe kukusalira okukusinga
ebintu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go buli muntu akebere mu mutima gwe alowooze ebyame bikuli mukubanga ebyobye bifuge kubole omutima go bwe kukusalira okukusinga
ebintu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go
ebintu tamanyi fe mulwatu
toyinza kulimba mutima go
ebintu tamanyi fe mulwatu
kulimba mutima gwo.